Press fireball on the track.
Guang guang guang. Mo pieri. Guais over. Yeah. So coloqui. Bueno family we in the building. Tu ma fumi la passe. De mama de de de. 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 Na fulu kaku white. Guang guang. Skelo chai. Sacha senda pass. Tiye ni tu kangali. This time you ready? Yeah. De mama de. She love my pass. Mafia shiwa punda wia mukwangala face to sambe. Tawasambile
Tawasambile
Kagelo kaseka. Na wielo bapunda funyama langeti ayo yali panseka. Wanisunda tunamfwensoni. Efo tuwa ingila na mbafa shapu shapu. Kwa ipu kutakashi kwa mala na tushaku. Tule kumafi mafia shiwa pata. Mwekela mkusambe fiapu baata. Efo tuwa ichaila fetu wa samba. Mafite chiduru cha tampa. I'm a baby, but I'm gonna say the wrong words.
Mami narekana na nashitaka sweet naretana. Those days twali nakaana. Nabanshitaka sambe narebutuka. Kailu kwanga narebuluka. Nishitonya naipyapo. Nechikumofie naripirepo. Na mami mfiebali nkaripirepo. Mweba ntukuwa ichacharelila. Ninimbo za kwali skusku. Kwali vetungu tungu. Gawapo na rove rove. Bakuma rove rove. Eme mwira. Awe shara.
It's Fabo.
Empire. Pono Familia.
Trust Fireboy.